Kalata ya chitatu ya Yohane.
Ine nkulu une ndikulemba kalata kwa Gayo wokondedwa, amene ndimankonda kwenikweni. Wokondedwa, ndimapemphera kuti zako zonse zikuyendere bwino, ndipo kuti moyo wako wathupi ukhale wolimba monga momwe ulili moyo wako wauzimu. Ine ndidakondwa kwambiri pamene abale ena adafika kumafotokoza za moyo wako mchiona, ndiponso za mmene umayendera motsata chiona. Palibe chondikondoletsa kwambiri kuposa kumva kuti ananga akuyenda mchiona. Wokondedwa, umatsata chikhulupiriro chako pa zonse zimene umachitira abale, makamaka akakhala alendo. Iwo adachitira umboni chikondi chako pamaso pa mpingo. Ndibwinodi kuti wathandize mokondweretsa Mulungu kupitiliza ulendo wawo. Pajada anyamuka ulendo wawo chifukwa cha dzina la Khristu, osalandira thandizo kwa akunja. Tsono ife tiyenera kumawathandiza anthu otere, kuti tigwirizane nawo pa ntchito yofalitsa choona. Ndidalembera mpingo mawu pang'ono, koma Diotrefe safuna kundimvera. Iye amafuna kukhala mtsogoleri. Choncho ndikabwera, ndidzakumbutsa ntchito zimene amachita. Iye amandilalatira ndi mawu oyipa, ndipo sachita zokhazi ayi. Komanso iyeyo amakana kulandira abale, ndipo anthu ofuna kuwalandira iye amawaletsa nkumawatulutsa mu mpingo. Wokondedwa, usamatsanzire zoyipa koma zabwino. Aliyense wochita zabwino ndi mwana wa Mulungu, koma wochita zoyipa sadaone Mulungu. Demetrio, anthu onse amachitira umboni wabwino, ngakhale chiona chomwe chimachitira umboni. Ifenso tikunchitira umboni, ndipo iweyo ukudziwa kuti umboni wathu ndiwona. Ndinali ndi zambiri zoti ndikuuze, koma sindingakonde kuzilemba mkalata. Ndikuyembekeza kudzakuona posachedwa, pamenepo tidzakambirana pakamwa mpakamwa. Mtendere ukhale nawe. Abwenzi onse akuti moni. Upeleke kumoni kwa abwenzi onse mmodzi mmodzi.